ndi tshifhinganyana zwithu zwi tshi khou bala. Vhaṅwe vha spana na dzibugu ndi tshi khou bala. Nda sina na muthu ano ntshuza no badi. Ndi nyasi na lufuno for money no badi. Nda sina na ndaba vha tshamba. Nda tshinwa na phamba na mafola ndi da. A thingo ḓo tamba ndi tshi khou nwa nga da. Stress tshi khou ntamba ndi tshamba vha baha. Vhaswa vhanzhi vha na doubt. Life is so fucked up na vhana vhanzhi vha na badu. Ndo no vhona na zwipfumi zwino tshila zwi si na vhathu. Nda vhona na vhathu vha no tshila ngo ḽa amba. Vha vhanda zwanḓa vha si na ndavha what I'm talking about. Yo, nda ḓivha lufuno lu ya konḓa ni si na kwapa. Yo, zwa tshi konḓa nga ḓiri ndi khadzi knockout. I mean, ato thome ḓo shomo si na doubt. Ndiri ndo no vhona badi. I don't like it when I'm stuck. Ndi sa fasi kha vha fasi. Ndi sa ambi na vha fasi. Ndi sa nyenda kukrela mavhidzani. Ndi sa lali na thuchi. Ndi tshi khou spend a night. Nṋe ndi ḓivha mukara ha pain. Nṋe ndi ḓivha no lala na pain. Nṋe ndi ḓivha no sala na shame. Ndi sina na pain. Ndi sina na cane. Sugar cane. Ndi ḓivha tshitambulo. Ndi ḓivha thambulo. Ya tshinya muhulo. Ndi ḓo vha proud. Musically chimtano. She take her over. Hands down, no police, Rico banner offer. More peace to the streets, Rico fight a pover. Bring changes na boutique, Rito start a offer. Time iku fire, bache bees, bako tiktoker. No philosopher, bom rap, bako philosopher. Bo relaxa, bache rap, bako philosopher. Aina, nchiko mbora, nchiko philosopher. Damn, aaaay, toko esa pene. Nendi mnyai, ndi mkaranga, ndi pene. Signing out.